After school, I'm a garage. Evening my job, it's a lady. Evening my girlfriend, she say yes. Everything to me is a yes. Then, me and my girlfriend, the best smarty, the only key smarty. Then, mina after holiday ndi liso ma December ndi I want to see my girlfriend at home because it has been long time without see her. Yeah, ndi tibina ma dance ndi Max B ndi kufuna ndi mukwezi pasiteji ndi mwana kazi atsiki, nde, ipe yu smarti. Max B.
Sikulu ndi golide, kuma apeleka holide. Imene ondi evride,
tisikala ukondo ndi wewide. Sungwana sikulu ndi golide, kuma apeleka holide. Imene ondi evride, tisikala ukondo ndi wewide. Nyamata sikulu ndi golide, kuma apeleka holide. Imene ondi evride, tisikala ukondo ndi wewide. Sungwana sikulu ndi golide, peleka holiday. Nene ondi olide, tisikala ukonde niwe wide. Nyama atasikulu ndi golide, kuma peleka holiday. Imene ondi olide, tisikala ukonde niwe wide. Sungwa na sikulu ndi golide, kuma peleka holiday. Imene ondi olide.